Yeah. Ooh. Tango ngilthola u bonko uhle ngithola u uthando ngilthola u bonko kujabulisa umoya wami ngithola u mangizwe ngathi ngizohlala ukuthula ngithola u makuphela amandla ithemba ngithola Ngithola ku bangasasiboni izathu sophila isizathu ngithola ku thola 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 ku
So valo Qedango Alamanqeba Polisango Isifiso Samuguz Ego ihlabazisa inhliziyo yami Angizubhlungu Awamelela amandla Amanye uzothola ku Uma ngilahleka I'm a good yama. So can you tell a good man as a spoon is a soap pillar?
This is a tune is tolago. 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 Tolago.
Ngikele ngikufikele Uthando ngalithandazela uma ngiphikelela Ngizinobhekelela Funa uthando olusele ngike uthuthukele Ngikhathele ukuhlabelela Ngiyabanda ngaphandle kuwena ngisanethemba Ngibona uthando luphumelela Ngibona izitha ziphelezela uma ngiteketisa uthangithange Angeke ngizwe uthangihambe Ngifunda ukuningi ngeke ngihambe Ani nawe sithando sami tumunde ketisa kuthangthame angeke ngizwe uthangame ungifunde ungininge kenglambe hama nami dali wame
uthando ngilthola ku bonko kuhle ngithola ku uthando ngilthola ku Bongo kujabulisa umoya wami Thola ku Thola ku Thola ku Thola ku